mu mwanya nk'uyu. Radio Ijwi rya Amerika.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda
Etienne Karekezi ndagushimiye cyane kandi ndanagusuhuje ndetse n'abadukurikiye muri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika ndabasuhuje Dusangira ijambo y'uyu munsi iri ku ngingo y'umwe n'ubwiyunge mu Rwanda. By'umwihariko turareba ishyirwaho rya Ministeri nshya ishinzwe kubungabunga ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Iyi maze ukwezi n'igice gusaga ishyizweho ariko yahawe Ministeri ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka. Ni Bwana Jean Damascene Bizimana wari ukuriye Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNRG mu mpine. Aha ndabanza mbumvishe uko Bwana Bizimana yakiriye izo nshingano yari kubitangaza makuru by'igihugu.
Icya mbere navuga kimvuye ku mutima ni ugushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame kubera icyizere yangiriye cyo kunshinga Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu birumvikana bitera ishema kandi ubwo umuyobozi mukuru w'igihugu iyo arebye umuntu hari ubushobozi aba yabonye nzagerageza rero gukora ibishoboka byose kugira ngo inshingano nzuzuze
Mu nshingano z'iyi ministeri byumvikana ko ikomeye ndetse nazo zitanorushye harimo kwimakaza ubumwe bw'abanyarwanda kubungabunga umurage w'amateka no gutoza uburere mboneragihugu iyi ni ministeri ishyizweho hari abatari bake bavuga ko ije ikenewe turahera kuri depute Christine Mukabunane mu nteko ishinga amategeko ku iturufu y'ishyaka PS imbera kuri
ngiye mu izina ryayo mbona ko yari ikenewe kubera ko aracyari n'ibyuho nyine bigaragara nubwo hariho komisiyo y'umwe n'ubwiyunge ariko kuba hajyaho koordinateri wabyo wirebera bikongerwamo n'imbaraga ubwo turumva ko niba hajyaho ministeri ubwo ni ukuvuga ngo hagomba kongeramo imbaraga kuri icyo kibazo cy'umwe n'ubwiyunge n'uburere mboneragihugu rero birakenewe tugiye mu bigaragara tubona ibibazo biracyahari biracyahari rwose by'umwe n'ubwiyunge iyo urebye twajya no mu mateka tukareba ibibazo by'amoko byitwa amoko mu Rwanda ubona bikirimo kuba tuvanga abantu barababariranye ariko ubona bitaragera ku rwego rukenewe ubwo rero minisiteri ubwigiyeho wenda icyo tuzakora ni ugukurikirana imikorere yayo ngo turebe ko hari ikiyongereye mu byagombaga gukemuka kizaba ngombwa cyane cyane ngewe ko mbona ni uko abantu bagomba kumenya kuvugizanya ukuri
muravuga binyuze mu nzira z'ibiganiro
ahantu hagomba gushyirwa ingufu cyane ni mu biganiro kuruta kuvuga wenda guhana kugira gute kuko ikibazo cy'abanyarwanda ntabwo ikibazo ari uko wenda batahanwa kuko abantu barahanwa rwose iyo umuntu agaragaweho icyaha arahanwa ikibazo gihari ni abantu guhura bakaganira kuko urabona uko ibihe bigenda bishyirwa ndatanga nk'ingero kuri aba bantu bagenda bafungwa bitwa bakarasira bitwa bayitamange benshi bagenda bafungwa bigaragara yuko bafite ibintu bashakaga kuvuga
yego
wenda batabonye aho bavugira ngo n'abandi babasubize iyi minisiteri izatangira ubuga abantu baganiriremo niko abantu bazima aba ari cyo kintu izibandaho
ishyirwaho ry'iyi minisiteri rije risangaho komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge n'izindi nzego zishinzwe kuyunganira mu bisanzwe yakoraga habagaho kureba icyari cyo cyose cyashobora gusubiza inyuma ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ibipimo bigaragaza ko nyuma y'imyaka 27 abanyarwanda biyunze kuri 94.7% ni muri urwo rwego rero komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ivuga ko hari bimwe mu bitangazamakuru byo mu Rwanda hagenda hagaragara ibitambuka bigatangazwa bishobora kubangamira intambwe imaze guterwa yashyizeho itsinda rishinzwe gucukumbura ibyo bitangazwa mu itangazamakuru aha bahamagara umunyamakuru kwe bakamuganiriza ibyo babona bitagenda bakamusaba kubikosora kuwa gatatu ku itariki 2 z'ukwezi kwa cyenda abijwi rya Amerika yamenye bari batumiwe ni Agnes Nkusu w'Imana uyobora Umurabyo TV Cyuma Hassan Diedone niyo nsenga wa Ishema TV Theoneste Nsengimana wa umubavu.com na umubavu TV online ndetse na Etienne Gatanazi wa Rio Talk Channel mu bo twamenye bari batumiwe babiri baritabye abandi barabyanga muti kubera iki ntuve kunyakira amajwi yawe kwisonga uwimana wa umurabyo tv yanze kwitabira umutumire avuga ko bwari bubaye ubwa kabiri bamutumira ariko yanze kujyayo nabanje kumubaza icyamuteye kwanga kwitabira ubutumire kuri iyi nshuro
none nkurikije uko bivuga ko uvuga ngo barashinje ibyaha ahubwo umuhumvaga ko niba batumiye umunyamakuru habaho kubwizanya ukuri hakabaho ubwisanzure duhe ishusho y'umuntu uri imbere y'iryo tsinda ricukumbura ibitangazwa mu itangazamakuru uwo muntu ashobora kuba afite ubwoba ashobora kuba ameze ate
ubwoba bugira bitewe n'uburyo bakutumiyemo ngiye bantumira nagiye neza umuntu ugiye kumva icyo bambwira ariko ikintu cyantunguye uko nageze nkabona ninjiye mu cyumba nkabona ari kwinjira abantu ntazi nkabona ndicaye imbere y'itsinda rigari kandi ndarindiye ngira ngo wange kuganira n'umuyobozi gusa tuganire turi babiri ngenda ndayisaba namubwiza ukuri kuko ni umunyarwanda nyuma umunyarwanda ibyabereye mu Rwanda duhari twembi mbere yuko mbuga umunyamakuru umunyarwanda nawe ni umuyobozi ufite ariko nanone amategeko agenderaho njyewe ni umunyamakuru mfite liberté d'expression yo kuvuga ibintu nkurikije uko mbibona twaganira turi babiri tukagira icyo twungurana y'inama tukagira icyo tuvuga ariko iyo ugeze imbere y'itsinda ringana gutyo riri gushaka ukwemeza ibyaha bitanari byo ukabona bagushyiraho n'iterabwoba intimidasiyo ngo ibi n'ibi nutabikosora nutabihagarika ubutaha uzabona baje kugutwara abandi niba wishe itegeko ribu nyine rahari abanyamategeko ubwo rero ngibyo ntabwo byanshimishije byo kujya kunyicaza abantu bajya kunyitimida bajya kumbwira ngo nindemere ibyo bambwiye ngo ndetse kubikora ngo nzabona baje kuntwara ntabwo nzongera kubitaho ntabwo nzasubirayo
kutabitaba ntabwo bishobora kufatwa nko kwigomeka suba
babazaza kumfata nyine bazoherezwa abantu baza kumfata icyo rero niyo abashaka kuko habaho kuganira itangazamakuru ryigenga riri gutandukira hari ibyo babona ko bagomba kuduhuguraho kudufituraho kudukemura ntibadutumire rimwe
twicara imbere yabo hanyuma tubabwiye dukurikiza gutyo dutekereza mu mutima yacu ari ukugenda bihunikana umuntu umwe bamwenza imida reka gukora iki kandi n'amategeko yishe bagahamagara undi bakajya kumwihugikana ngewe ibyo ntabwo bishaka
hari ibyo wumva baguhatiye kwemera ku buryo utagombaga kubyemera
ibi byose nkurikije abantu nari nicaye na mbiyanzi narebaga n'uburyo nabonaga ibintu bimeze n'ibifite isura itari nziza navuye mbyemewe nari ko njye kubikosora ngo bitazongera kubaho ubwo rero sinzi kuko barambwiye kutanongera baza kumfata sinzi impamvu niba babona ko naba narongera baza kumfata aho kujya kunumero kwa kabiri
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ngingo y'umwe n'ubwiyunge bamwe mu banyamakuru ntibavuga rumwe na komisiyo y'umwe n'ubwiyunge ku byo bagombye gutangaza kuri mikoro muracyumva yakabagira ubusa Kigali mu Rwanda ku nshuro ya mbere yemeza ko yarabonye ubwo butumire cyuma Hassan Dieudonné niyo nsenga yarabwemeye nawe nabanje kumubaza uko ibiganiro byabo byatangiye
twatangiye Bwana Fidele Ndayisaba ngaragariza ko nisanzura nkababwira kimwe cyose ko hariya turi atari mu bugenzacyaha atari mu bushinjacyaha ahubwo ari mu bukumiracyaha ubwo wambwira byinshi bitandukanye maze kumbwira byinshi bitandukanye ategeka asaba ko abo bari kumwe hari ibibazo bari buze kumbaza nza kubasobanurira ndabibasobanurira komiseri Muhire ambwira ko nawe itangazamakuru cyangwa se arifite ubumenyi ariko adakunda cyangwa se atanyurwa n'inkuru dukora
kitamunyura ni ikihe
inkuru dukora tugaragaza byacitse ngo kandi ntabwo ari byiza we ashingiye ku mateka y'igihugu cyacu haza n'ikindi cya kabiri na comment zitambuka ku biganiro byacu
zongo zifite ikihe kibazo
ngo harimo atanga ibitekerezo batukana kandi mu byukuri ntabwo ngiye nk'umunyamakuru nta burenganzira mfite na gusesuye ko nakurayo ibitekerezo by'umuntu cyane ko hari n'igihe babishyuye amasaha y'ijoro ngewe nararyamye cyangwa ndi mu zindi gahunda habwira komisiyo ko ubushobozi ntibuboneka tuzashyiraho umuntu wo kujya kontorora ibyo bitekerezo aba ari ibitekerezo bitari byiza akabikuraho kuko nabasobanurira uburyo ki izindi midiya zitandukanye byo ibitekerezo kugira ngo kijye ku karubanda hari abo gica kujya kibanza bagishije ku karubanda kandi masobanurira ko akenshi na kenshi iyo ndi gukora ibiganiro nsaba abantu kudatukana gutanga ibitekerezo byubaka banababwira ko muri description ya Ishema TV hano handitse ngo Ishema TV nitwirengera cyangwa tubazwe ibitekerezo biba byatambutse ku nkuru n'ibiganiro tuba twatambukije ariko nanone kuri iki kintu cya comment Bwana Fidele Ndayisaba yambwiye ati izi comment ugenda utekereza uburyo wazifunga kuko hari zikubwira ko uri hero kandi atari byiza abatanga ibitekerezo ko njyewe ndi intwari
yigeza kubwira icyo bigutwaye kukwita intwari mu bagushima cyangwa mu bakunenga
nta kintu yigeze abimbwira nyarwanda kiragikwirwa mbimubwiraho kugira ngo bataza kuvuga ngo ingiye ubabwiye abantu ngo babitange gusa nabo ababizi neza ku bitekerezo tubyakira tukabibona ku kijyanye n'ibitekerezo bitukana rero namubwiye ko njyewe nakoze analyse ndasesengura nsanga hari abatanga ibitekerezo bitukana atari uko ibitutsi bibarimo ahubwo ari abashaka kwereka inzego za leta ko Ishema TV ari umuyoboro wo kunyuza ibitutsi rimwe rero musanga abacira ibitutsi hariya muri comment zacu aribo bajya kushyira kuri za Twitter ngo turabanze ibigihugu batwite amazina ngo turi bigarasha turi ibipinga ngo turi zahaduye
hari ababanje bavuga ko guhura na komisiyo umwe n'ubwiyunge hatamu bwisanzure umunyamakuru akaba yaterwa ubwoba wowe hari byo wabonye
nge barabizi kuko hari abagomagaza bakuzi barabizi ko nge taterwa ubwoba ni nacyo banambwiye ngo nkunda kuvuga ku Ishema TV rinye detaye yacu ari Advoca Stories ngiyo ngozi nkuru y'umupolisi warashe umuturage ngo Advoca irimo nihise ntabwo abantu Fidele Ndayisaba hari yavuze ngo mbeze nk'umuntu wakutse umutima ngo watakarije icyizere inzego za leta mubwira ko atari ibyo aho niba ari n'akabirizi yanyibeshyeho usobanura ko nta rwego rwa leta mfite nyirarwo ikibazo ahubwo ikibazo hari abantu bakora muri leta bamwe biyise abashakashatsi babereyeho gushakashaka no guhimbira abantu ibyaha no kwerekana ko umuntu yananiranye
hari ubwoko bw'inkuru yakubwiye abona ko ukora zidakwiye n'izo akubwira abona wakwibandaho
bagarutse cyane ku nkuru y'i Rwamagana n'abakurikiranye na Disney by'Amerika barikurikiranye uyu musore witwa Twiringiyimana Jean de Dieu wishwe araswe ndagiye bukavaringa iyo nkuru ngiye kuvuga ko babonye umurambo ku isaha isa 12 n'iminota 10 umusirikari ansanga muri interview na afata interview y'umusobanura ko bitemewe kwaka interview ugomba kubisaba umuturage kandi atabisabye agomba no kutwereka icyangombwa akoresha bijyamo kumubisa kugira ngo akomeze abazi bye mu kwigira hirya ahita hamagara muri interfosi ngo bangose bazanye imodoka abaturage barandengera rero duca inzira y'ishyamba niyo mpamvu navuze ngo nari nshimuswe kandi abaturage barabibonye abango ntabwo byari ngombwa ko mvuga ko bashimuswe kuko gushimuta ngo ntabwo urwego rwa leta rwashimuta arongera akagaruka ku kintu cyagaragaye iwanjye cy'amapingu ngo navuze ko urugo rwanjye rwatewe ngo ntabwo byemewe ntabwo nagomba kuba ku rugo rwatewe kuko amapingu ntabwo ari ikintu ntabwo ari intwaro twongeye kugaruka cyane ku nkuru y'abasirikari abasirikari bafasha abagore ku ngufu muri Kangondo umurenge wa Remera mu karere ka Gasabo
yego
abona ko kuba twarabitambukije bisa naho byateye ikibazo ko nabonye ari abantu bahangayikishijwe n'uburyo inkuru tuzikoramo ngo zikurura abantu ngo zishitura abantu imitima ndababwira njye n'umurango ndabona abantu bavuga ko bateye ikibazo n'inkuru yashyizeho kandi inkuru kubishyiraho hariya mu buzima bwanjye mfite kamere gutangaza ikintu ko hari igihe cyanjye nafite ndayisaba arambwira ngo nubone inama tukugira utazemera uhaguruke witahire nakomeje kugaragaza ishyirahamwe kwanu bose tugenda mu kazi kacu ka buri munsi nk'abanyamakuru dutozwa kugira ikintu bita ikinyabupfura nakomeza mbatega amatwi
icyo utishimiye mu magambo make mu biganiro mwagiranye ni iki washimye
icyo nishimira njyewe ni uburyo bagiye badufata buri wese bakamwinjiza ku buryo bw'ibanga bakamutumira ku masaha atandukanye n'ay'undi kandi buryo iyo abantu baganira nabyo bintu nkunda ko abantu niba hari ikibazo gihe bagikemura mu biganiro gira bagenzi banjye ku kiba tadushyize hamwe ngo duhurize hamwe bya bitekerezo bitanga umusaruro ku kibazo kiriho uretse ko ubu bwabo batanerura ngo banagaragaze ko ibyo dukora ari ikibazo ariko iyo usesengura uburyo babikujyanamo hari aba yatanze urugero mu tugiye dukora inkuru nziza kuri radiyo na televiziyo by'igihugu arazikurikira ngo zikorere umuvugizi abaturage ariko ngo ntabwo babikora nkatwe icyo nishimiye ni uburyo bwabo bambwiye bati nko mu karere ka Gatsibo twagaragaza umuturage witwa Ntabajyana na buriya yakurikiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Rugarama baranshimira bavuga ati hari aho umucuzi rero atanze kuvuga ibintu by'amoko uramugarura umubwira ko amoko yarangiye bati komerezaho kandi iki nashimye ni uburyo kigiyeho bampamagaje kuko nabifashije nk'uburyo bwiza nabonye ko agaciro umurimo dukora bawukurikirana babwira ko hari n'abandi bantu bigize abaheza ngo ni ku mbuga nkoranyambaga kuri Twitter nabo bakagombye kubahamagara bakabegera bakabaganiriza kuko usanga aribo babangamye cyane kurusha twebwe ibyo nasesenguye babikoze kugira ngo barebe ko twajya dukora uko bo bifuza tugacika intege ikindi kintu nabonye ari nk'uburyo kugira ngo bashyigikire babahezankuri bakuri Twitter ntabwo nifuza kubavuga amazina kugira ngo babashyigikire kuko birirwa abandi kuko izatuta ngo dufungwe nabonye biriya bahamagaje ni nk'uburyo kugira ngo bazavuge bati twarabahamagaje turabaganiriza banga kwisubiraho ibyo bikiri nacyo umuntu agomba no gucaho n'umurongo cyane n'uburyo kugira ngo bazashyire muri za raporo zabo mu gihe bari gushyira mu bikorwa by'abantu basigaye batanga ubutabera kuri Twitter
ukurikije ibiganiro uko bimeze umunyamakuru wabyubahiriza byabibangamiye ubwisanzure bwe
byabibangamiye ubwisanzure niba ugiye gukora inkuru ngiye kukavaringa inkuru ugenda uvuga ngo inkuru ni igitangaza baramerera nabi ibyo bituma ubwisanzure bwawe butagerwaho gukurikirana inkuru tuzi kuko babitubwiye ngo hari amateka yacu twagezemo atatwemerera kugira ibyo dutangaza ugasanga rero ufite mu gihunga gutyo ariko igihe kizabisobanura
ijwi rya Amerika imaze kumva ibivugwa n'abo banyamakuru yashatse kenshi abakuriye komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ngo twumve icyo bavuga kuri ibi birego bakunze kutubwira ko bahugiye mu manama ariko birangira bwana Fidele Ndayisaba umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyo komisiyo atwandikiye ubutumwa kuri WhatsApp bushimangira ko koko batumiza abanyamakuru muri ubwo buryo bugamije gucukumbura byimbitse ibishobora gusubiza inyuma ubumwe n'ubwiyunge gusa uyu mutegetsi avuga ko ibikorwa byabo batabitangariza abanyamakuru reka tumwumve mu ijwi rya mugenzi wanjye Themistocle Mutijima
ubutumwa bwa bwana Fidele Ndayisaba umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge butangira busuhuza umunyamakuru buti waramutse rike ku kiganiro wifuza uburyo icukumbura kubishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge rikorwamo nk'uko rigenwa n'itegeko buteganya ko umukomiseri cyangwa umukozi wese wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge wahawe inshingano zo gukora icukumbura ku bikorwa bibangamira ubumwe n'ubwiyunge ategetswe kugira ibanga ry'akazi ku bijyanye naryo buri wese ugirana ikiganiro n'abakora icukumbura kubishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge. Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge ibimumenyesha ukwe ku gihe cyagenwe ntibinyuza mu itangazamakuru. Umunsi mwiza.
Bwana Oswald Mutuye Yezu arambye mu itangazamakuru akurikirwa n'abakabakaba 190,000 ku rubuga nkoranyambaga batandukanye. Akibona ubutumire bwa komisiyo yabwanditse ku rukuta rwe rwa Twitter ashaka kumenya icyo abandi babitekerezaho namubajije kiri mu bitekerezo yakusanyije.
Nkurikije ibyo abantu banditse, of course harimo n'abatarabyishimiye ariko abenshi baravuze bati ibi ni byiza, aho kugira ngo bano banyamakuru bahore batukirwa kuri za Twitter, za Facebook n'abantu banga ubutegetsi bagangisha abaturage kuba komisiyo y'igihugu ibahamagara ngo baganire.
Bamwe mu baganiriye na Radio Ijwi rya Amerika wenda nakubwiramo nk'Uwimana Agnes Nkusi umuyobozi wa Umurabyo TV yavuze ko bwa mbere bamutumira yasanze aho kugira ngo baganire ahubwo hari byo bo bari basanzwe uko yabisobanuriye Radio Ijwi rya Amerika bifitemo bagamije kumutera ubwoba bakamubwira ngo nutabihagarika bishobora kugukoraho. Ibyo bintu byo bibaye ariko ko byagenze byaba ari umurongo umeze ute ku ruhande rwanyu?
Oya, ibiramutse byarabaye urwego rukavuga rutyo byaba atari ibyo urwego ntabwo ruvuga bene gutyo. Umuntu ku giti cye bahuriye mu kabari yamutumiye ngo baganire ku meza basangire kuko nabyo erega bibaho wabyumva. Usibye ko nubwo byarangira Agnes avuze ko bamuteye ubwoba nubwo yaba ari umuntu biganiriraga, kuko buriya umuntu uturutse mu nzego z'igihugu niyo yaba ari muri weekend niyo yaba ari amasaha atari y'akazi akenshi umuntu avuga ko ubwo ari igihugu kirimo kuvuga. So ariko niba barabivugiye muri iyo nama bamutumyemo bakamubwira ngo byamukoraho, icyo ntabwo ari ikintu cyaba ari cyiza kuko amategeko arahari. Nta mpamvu yo kubwira umuntu gutyo kandi yakwitabye ku bushake bwe rwamutumye kubaha numva utamubwira gutyo, ahubwo wamubwira uti ubikomeje gutya urabona dore byateza ikibazo iki n'iki ukamyereka bene gutyo ariko utamubwiye ngo byagukoraho kuko nubwo ko byagukoraho kigihe nokuintimidationkubitera ubwoba. Reka nisere ko nabyabaye.
Ku bwanyu mwumva hagati ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge n'abo banyamakuru wenda batungwa agatoki cyangwa bashyirwa mu majwi ko batangaza ibishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda hakurikijwe intambwe bumaze kugeraho, mwumva ibyo biganiro byagombye kuba bimeze gute?
Ibi biganiro icya mbere Eric ni byiza ko bibaho kuko na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bwayo itegeko rirayibyemerera, kuko ntabwo ishinzwe gusa kurinda ibyagezweho gusa, ishinzwe no guharanira ko hari ibindi bishya biterwaho muri urwo rwego. Kuba yabahamagara rero ikaganira nabo ni ibintu bikwiye kuba kandi bikanakomeza, ariko igihe babahamagaye ntabwo agomba kubaho uri hejuru n'uri hasi, bagombye kuba ku meza aringaniye. Kubera ko ntabwo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ntabwo ari urwego rw'iperereza, ntabwo ari urwego rwo mu nzego z'ubutabera. Bashyirwa ku meza bakaganira bagacoca amagambo, ntihagire uwumva ko ari umutegetsi uri iruhande tukabona ko bikwiye gukosoka. Ariko ari kubatumira aho ubashinzwe bafite inshingano, icyo gihe bishobora kugenda bigatuma noneho bajya gutangariza ibitangazamakuru mpuzamahanga birimo na VOA birimo n'izindi niwe ntondora aho ngo hatewe ubwoba. Ibyo bikambura amanota igihugu uko komisiyo igomba kubikora, bisaba ubwenge bwinshi cyane. Kandi nanone kubera ko komisiyo sintekereza ko izi ibijyanye n'itangazamakuru, iki kintu gica umurongo muri ibyo biganiro yagombye ko hari n'abantu yaba ari abo muri komisiyo cyangwa se Rwanda Media Commission rwa rwego rw'abanyamakuru rubafasha kwigenzura, cyangwa se umwarimu wo muri kaminuza, sinzi niba muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge barimo umwarimu wigisha iby'itangazamakuru, kugira ngo afashe n'abo bayobozi bo muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge gusobanukirwa uko itangazamakuru rikora.
Hagati aho ngaho umunyamakuru agiye komisiyo cyangwa harimo n'abandi bantu bafite aho bahura n'itangazamakuru bakamubwira ngo iyi nkuru ntisi ngombwa, iyi ni ngombwa, ibyo ngibyo bishobora gufatwa bite mu bwisanzure n'amahame agenga itangazamakuru?
Ntekereza ko aba bantu bari muri iyo nama, abo bakomiseri cyangwa se n'uwo muhanga mu by'itangazamakuru batumiye, atahita avuga ngo iyi si ngombwa, ahubwo yavuga ati iyi nge mbona itari ikwiye, iyi mbona itari ngombwa, agatanga kandi ari impamvu bari akabaza no abanyamakuru icyo bitekerezaho ega bira ni na byiza biri no mu nyungu z'abanyamakuru uke twebwe ariko tugenda tukaryoherwa na microphone ugasanga kubera ko tudafite aho duhugura abatujyana mu myiherero ngo dusubize agatememembero dusubize ubwenge ku gihe umuntu akagira ngo ibyo ari gukora iteka n'igihe cyose ni byiza ugira imana rero agira umugira inama ariko izo nama mvuze ntizizaze mu gutera ubwoba ntabwo zizaze mu kubamo ibiganiro bya kinyamwuga ibiganiro kandi byubahana komisiyo rero nibirimo umuhanga mu by'itangazamakuru ariko niba atarimo abanyapolitiki urabazi hari ukuntu bagira amarangamutima batuye biranga igihugu uyakunda guha ijambo banenga ubutegetsi umuntu wese unenze akaba yafatwa nk'aho ari kubangamira ubumwe n'ubwiyunge kandi wenda byari ibitekerezo bisanzwe ikindi kuba komisiyo ibikora itabifatanijemo na RMC nacyo ni ikindi cyuho
icyo nanone nari kukikubaza nti niba hariho inzego zifite aho zihuriye n'itangazamakuru zigenga ibitangazwa n'uburyo bitangazwa wenda izo komisiyo zindi ntabwo bishobora kuzafatwa nk'aho ari ukwinjira mu nshingano z'urundi rwego twakwita itangazamakuru
ubundi rega imiti ikora ikoranye sintekereza ko RMC Rwanda Media Commission y'abanyamakuru y'ofisi y'abigenzura izavuga ngo komisiyo y'umwe bwiyunge yinjiriye mu nshingano ariko niba itabanza kwibaza nabyo umuntu yabifata nk'aho iri kwinjirira mu nshingano ntabwo njyanye n'intamera aho abantu itaka ntabwo mba ashaka ko hagira umuntu ufungwa ukabona rero ko byanze bikunze ariko cyane cyane RMC ariyo yagombye gufata iya mbere bayinanira RID ikajyamo niba haba harimo ibyaha ariko komisiyo ntibibikora ntibikore mu buryo bwayo gusa nk'aho ari ubushakashatsi n'inama izitanga ariko ntigire uwo itera ubwoba iyo nama itangwa n'umubyeyi wawe ugufiteho urukundo rwa kibyeyi naho iyo ari umuntu uri mu kazi ahemberwa ibyo bintu ntabwo biba bikwiye ko bizamo iyo bijemo uburimo kurushaho gusebya igihugu
reka noneho ikiganiro cyacu tugisoreze kuri Depite Frank Habineza umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda nawe atangira atubwira uko yakiriye ishyirwaho rya Minisiteri y'Ubumwe bwa Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu
ishyirwaho rya Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse n'uburere mboneragihugu ni ikintu twakiriye neza cyane kubera ko tubona ari ikintu kizafasha mu guteza imbere ubumwe bw'Abanyarwanda cyane cyane ko amaraporo akorwa hirya no hino hari ibijya bigaragaza yuko hakiri ibibazo bimwe n'ubwiyongere mu Banyarwanda haba kigaragaza ko hakiri ibyo bita ingengabitekerezo ari mu banyeshuri hari ibyo bajya bavuga ngo ingengabitekerezo yo kwishiga bigaragaza yuko abana bayikura mu babyeyi poro za komisiyo ngo n'ubwiyunge yegeje igaragaza ko imibare atari myinshi hakiri ikibazo ariko kigaragaza ko ikibazo kigihari mu Banyarwanda bivuga yuko iyo minisiteri izo nshingano zayo izikoze neza bizafasha mu gukemura ibyo bibazo ndetse no kuzana n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda
iyi minisiteri y'ubumwe bw'Abanyarwanda ije isanga komisiyo hari izindi nshingano yari ifite muri izo nshingano twamenye harimo gutumira abanyamakuru cyane abakorera ku muyoboro wa YouTube ikababwira ko hari gahunda yo gucukumbura mu buryo bwimbitse ibitangazwa n'ibyo bitangazamakuru n'abo banyamakuru ikavuga ko bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge ariko ni ingingo twakurikiye kuri Radio Ijwi rya Amerika dusanga itavugwaho rumwe abanyamakuru bati barashaka kuduha amabwiriza y'uburyo dukora aho ngaho mubayemo hagati mwumva byagombye kugenda bite
icyo navuga nuko biri mu nshingano za komisiyo y'ukurikirana ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge cyangwa se n'ibivugwa bishobora kuba byabangamira ubwo n'ubwiyunge ariko nabo ari na komisiyo gusa nivuga ngo na sena nayo ifite uburenganzira kuba yakurikira ikareba niba ari ibintu bikorwa runaka yaba bikorwa n'amashyaka ya politike cyangwa ya politike yaba bikorwa n'abanyamakuru cyangwa se n'abandi baturage nayo ikaba yabijyamo sena kuko nayo bifite mu nshingano kuko ishinzwe kureba amaremezo kandi amaremezo iyo twiyemeje n'ibyo ririmo by'ubumwe n'ubwiyunge byaba ari byiza aho babonye ikibazo bakahamagara umuntu bakamuganiriza ibyo ngewe nabishima kuko ubundi bashobora no kuba bavuga ati bashobora no kuba bareza n'umuntu byakomeye nduva cyaba ari ikintu cyiza
igihe se abanyamakuru bavuga bati tugerayo bakaduha amabwiriza tugasanga baradutera ubwoba aho kugira ngo tuganire icyo cyo mwe mukivuga mute nk'abantu musanzwe n'ubundi murebera rubanda
baramuse bagiye bakabatera ubwoba ibyo ntabwo yaba ari byiza kuko ni ukuvuga mu cyo gihe baba batati inshingano zabo nduba ibyiza bahamagaye bakabaganiriza bakabereka umurongo mwiza ibyo byaba biri mu nshingano zabyo kandi nk'uko nabivuze byaba ari ibintu byiza biruta ko bajya kubarega
ariko babateye ubwoba cyo gihe nayo ntago yabari
Nshuti bakunzi bijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo icyanone tugisoreje aha mukomeze munogerwe na gahunda zacu ku ijwi rya Amerika mwumvaga eh bagira ubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa ikigari mu Rwanda n'abatumire bagane nawe uyu munsi namwe aho muri hose tubararikira gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi ntimugacikwe hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mukomeze kugira ibihe byiza.